Yeah. Yo, Cobra. Bazenga. Kakas ganji sbongi pole, mrasi pigwa ndole. Sia yogopa kompe, misi bro ya boze. Msupa mrembo mnasti, na sauti tamu kachi. Sienda date ya java, niki step kondiko lazma. Kobra sumu ninayo, nilikuwa natakwa surgeon. Kapata D plus mao, kapata C plus bio. Sami ni Dr. Love, gyalis visi all the above. Ata nkose scopi, ata obonge skomi. One on one zikombi, top striker Francesco Totti. Truth or dare, truth or dare, nchaite kakas. Asia, Frida ni Pele, Maradona, nini Eden Hazard. Hip hop mindo Gwiji, MVP na Kingpin. Neza uliza Willis, kwa bebwe kwa TV. Vile na shine mwangaza, nge kwa bange mada token. Check his stats na CV, numbers going crazy. Uli achana day one, si bad wifanyanga daily. TK Gibson rising, uski na saka wifey. Saina suka Femi, atawezana kweli. Geuza kumi so, geuza tao mita. I was born to do this kwa naroga nkiwa fitas. Crown nzito sana, sino mwana kichwa. Labda ndunge bere alafu class chorea ma sneakers. Link up with them killers, wajanjezo unita genius. TK, 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 we booming kwa speakers. Sini dynasty, ini banga G. Unangoja chorus, hapa kuna chorus. Nikiroga kila kitu, boro useme tu. Unasema tu, ya nasema tu. Wale waseme tu, nyinyi mseme tu. Unasema tu, ya nasema tu. Nikiroga kila kitu, boro useme tu. Unasema tu, ya nasema tu. Yeah. Sikizi nacheza chini, niliachaga pupa. Wazingo unitabazu, wasupa unitabuda. Daddy, nikitika, can I ask you something? If I let you tap it, will I be your wifey? Manze Josithani, I'm never getting married. Me and fam, we solid. Sipping slow, we solid. Zoza Jovingori, mission siezi forfeit. Bora kuna profit, misi geuzi topic. Na juicy pendi wa soro, kwa celeb ni boring. Kasi studio touring, niki drip ni godly. Kama Wizzy or Six, style yangu ni mbichi. Chunga sana, cause we coming, we utakosa kiti. Sini dynasty, ini banga G. Unangoja chorus, hapa kuna chorus. Nikiroga kila kitu, boro useme tu. Unasema tu, ya nasema tu. Wale waseme tu, nyinyi mseme tu. Unasema tu, ya nasema tu. Nikiroga kila kitu, boro useme tu. Unasema tu, ya nasema tu.